Yeah.
Key, what's up?
The fact that I gotta save my people got me feeling like a Moses. From the garden and jazz, I kill a sick, getting money, getting noticed. Kwa vile na vyo fanya vitu, these other rappers really nervous. If it ain't about money, si zungumza nami, cause all a nigga hear is noises. Young nigga got that flow, let a young nigga get that dough. Nigga kumbuka nilipotoka nikicheka nilipofika mara young nigga hood for sure. When I say my sounds come a calligraph, killer niggas here, all I do is laugh. All my niggas never doubt me, what you know about me, snitch niggas, you don't know enough. Nah, huni kuti club, nigga party na kukesha. Love that was sure, but that happened in a cash shop. Na kumcheki bim kuba tiko pesa. Bila kucha level, man, I never wanna mess up. Give work to a girl named Esther, won't stop calling, but all I do is text her. Tell her what we had was nice, I never hear it twice, so make room for whoever is next up. Squeezy wana hawana utu, nje mbuzi, nani chui. Hawa kigusi kichuma chenye kutu, na supu ni meshaiti ya tui. Look, wengine wana die, can get us any kingi. Hawa jui kama mina was a feather mingi. Nivuke boda nirudi tizi na ushindi, man I love my team bila wawsi.
Lord, show me where the money at, man I hali si shwari. I cannot take it no more, I cannot take it no more. Overtime ndo kinachofanya nigga mwone sadari. All I'm tryna do is
kubadilisha buku kuwa laki. Buku laki. Makaveli,
veli.
Bona kimia ama umefeli?
Ama umefeli, feli.
Makaveli,
veli.
Bona tukubwani kwa hoteli?
Bwani kwa hoteli, teli.
Makaveli,
veli.
Ivi bado natoka na Kellys?
Natoka na Kellys, Kellys.
Makaveli, leni utatoa ngoma kama Makaveli.
Maswali mengi what you want from me boy? What cherry wengi niko makini boy? Your favorite rapper tryna rap with the boy. Rhyme hot as a boy kwenye trap, unitoy to the top. I be going collect it to bila kale. Kisha na vimba kani na nyumba madale. Ziku na lipa lafu huna hata starlet. Maswali mengi sababisha ni silale. Kitasi na huru tena kama kale. Kifadha na rudu tena wakalale. Hikazi ya bidi kwenda kwa mishale. Tisazi sitopenda kutoka sale. No shit, sounds out by the zile zile. Man they getting battered by a fat boy. Downtown they don't know I'm trapping, cause the money kano waki josh boy. All I wanna do is run the game. Leave my magi whether I made a smart choice. After booze and the fame I just want the check if you niko macho. Yeah, madogo naleta dharau, madogo majisahau, kidogo wapi walipo toka. Madogo nyingi lewama, muamko hawana, huamko nyumana cheka. Nilishafu nja madhabao, ya wana taka nipaye, saki leki tunaye na peta. Bado nazidi pambana, na do it for the fam, na kati yao hakuna faker.
Lord, show me where the money at, man, I hali si shwari. I cannot take it no more, I cannot take it no more. Overtime ndo kinachofanya nigga mwone sadari. All I'm tryna do is
kubadilisha buku kuwa laki. Laki, buku, laki, buku kuwa laki. Laki, laki, buku, laki, buku kuwa laki. Laki, buku, laki, buku kuwa laki. Laki, laki, ya, ya, laki.
I got my nigga D-Beats and Katy P right here, man. Hell in the music, out live music.